Nimvuga ko ari byo ntekereje, uvuge ko ari ko bikwiye. Bambi sebeje izina rye, ninde wakuze adakoze ku biryo ngo abirye, ninde wageze iyagana atarahura n'urupfu, ninde wavuze ukuri ntibizamutera isepfu, twe tuvuga turi beza tugahindurwa n'ubuzima, icyara amashereka kigasimburwamo umutima, umusaruro w'umurima, abazi Imana iteka duhora dushakisha dike ngo tugire kiribure iteka nk'abaryi b'amateke, bamwe bakura babwira ba mama babo gada, abandi bati mama ndashaka bumbati, nyamara iherezo ni rimwe, icyangwa ubuzima kiza inyuma nka nyiramwe. BELYSE sinewanda, kwibuka uburyo wahamagawemo wari ukiri muto mu gihe cyo gufata amasomo kuri table one, narakubonaga hanze mu kigare narakumvaga, hashize iminsi nyagasana araguhamagara. Nk'uri mu kibindi biyemezi babi bagaseka bo batindi, biyita abazungu bambaye amadarubindi. Reka nkugire inama nkubwire ukigomba kumenya, tegura imbere heza batanga kukwereka inyinya, ukagira agahinda kavanze n'umujinya. Unyita imbwa unyita icyo ushaka, si imitamba cyo gusarugira, mfashe gukorera mu mucyo. Impamvu yabyo ni kamere n'uguteye, nuko uyu uri mu bakire wikekaho uwo munuko, muturanyi w'ibyaro kumaraho urubyaro, abubitse amabanga ari bo ducuma tw'amagambo, dukunda ibyaha kandi dutinya umuriro, twe twamaze kumenya ko nta cyiza cy'iyi si. Uyu munsi urishime jukajombe nk'igikwasi, wowe korera Imana uzibonera ubwo bugingo, aho kwihisha mu rubingo munsi y'umukingo, ntuzabe nk'agatebo bayoreramo ibishingwe, uzave nk'umugabo ntuzanitwe n'umurengwe.